and a bit.
Nishike utosi ni mama, isia za mbali na karibia. Tambua uko na midaima, machungu ya moyo kinpotezea. Nilijaliwa kuwezi kwa heshima, yani thamani ya penzi na sojina. Na kama ni ukame maaba, dakitari bingwa na tiba. Ila kinachontia wasi, kwa nini unanisi vibaya? Sina mbele wala nyuma, kusema kweli itaniuma. Ila kinachontia wasi, kwa nini unanisi vibaya? Sina mbele wala nyuma, kusema kweli itaniuma. Tatenga na moka, siku ya fari duniani. Usipange kukosa, kwetu walali si chumbani. Unajua atalia, kukuaga mama na baba. Pendo nitamwagilia, lisijezama, lisijetuama. For the one I believe, I feel the meaning to roar. My addiction, my perception belong to you. Ila kinachontia wasi, kwa nini unanisi vibaya? Sina mbele wala nyuma, kusema kweli itaniuma. Ila kinachontia wasi, kwa nini unanisi vibaya? Sina mbele wala nyuma, kusema kweli itaniuma. Usinipoteze. Nakukurama, nakupenda. Sioni mwingine, nakukunada. Daus Mason.
What's the record sound?